Wahayu Yuhana fasluwol didabol windan malaika jo jama'are nuddinbe ha Ephesus ni
da kubarwol ingol ha jogido kodo jowedidi ha jungo mudum nyamo modo yaha caga jo inirde pitirlaaji jowedidi de kangeri
mi andi kude maada e tiinare maada e munyal maada mi andi amunyanta hallube mi andi afondi yimbe wiibe be nelabe amma be lataaki nilabe a tawi be fewobe mere a don munya a torrake ngam dalila am amma a somai amma wodi ko mi felatama a yida yam bana a yidir yam ha fuddam siftor diga toy a do'i tubu hufayin bana ha fuddam to a tubai mi waran mi sottinan jo'inir dum pitirla maada amma nda ko mi yerdi ha maada a do wonya kude Nikolai en bana min bo mi wanyirta de
marna noppi seyna na ko ruhu wiyata jama'aje nuddinbe
mi hokkan jaliibe bawde nyamugo bibbe lekki ngendam gonki der jarne Allah
windan malaikaaje jama'aare nuddinbe ha samirna ni
da ku barol iwgol ha bietero arano e ragarejo mo mayi yediti fayin mi andi torraji mada mi andi a talkidi amma ha am a diskuro mi andi kalluka kabe bolata do mada ben wiyanbe be yahudu en amma be do pewa be tokki be saydanu ta hul torraka atammi torrego ande saydanu jarri boto on be nasin go be modon der fursina on torroto balde sappo joga nuddinki ma hayotto mayde den kam mi hokkete kebal jalorgal kanju woni ngendam
marno noppi seynana ko ruhu wiyata jama'aje nuddinbe
mayde didawre memata jalotobe
windan malaikaaje jama'aare nuddinbe ha pergameni
nda kubarol iwgol ha mardo kafaye ki beldiji didi mi ande ha jodida ha lamorde saydaru woni ado tokkoyam be gonga a accay nuddin goyam ko ne be bari antipas cedo am gongajo mo be bari ton ha modon ha jone saydan woni amma wodi ko mi felatama wodi tokkibe andinol balama chaka modon kanko andini balak no esra israile be nyama kusel kirsangel gam labbi be badan jenu bo bana non bo wodi chaka modon tokkibe andinol Nikolai en tube tunanon mi waran law mi hola yimbe be be kafaye ki wurtoto hundukam
mara noppi seyna na ko ruhu wiyata jama'aje nuddinbe
mi hokkan jaliibe gedal nyamdu suudiru wietendu mannu mi hokkan komoy mabbe hayre ranere bo do mare inde esre windama wala andro inde man sona jabbonde
windan malaikaaje jama'aare nuddinbe haatiyatira ni
da kubaro iwgol ha biddo Allah mo gite mudum njalbiti bana yite mo kosde mudum delki bana jamni boderi mi andi ko badata mi andi yide maada e nuddinki maada e tinare maada der kugal e muyal maada bo mi andi ko a huwata jonta buri ko a huwino ha fuddam amma wodi ko mi felatama ado muyana debbo bietero Ijabel mo wi'i o nelado Allah be andilon maako do esta suka en am ha be badan jenu be nyama kusel kirsangel gam labbi mi hokki mo wakkati ha otuba amma o yida accugo hallende maako gam maju mi sakkinan mo ha be itti torra ton o torroto masin kanko e wadobe jenu be maako fu mi endataabe sunatu be tuubi be acci hallende de be badi be maako mi baran dikkoy maako bo ha jama'aje nuddimbe fu anda min woni linyo numoji e berde yimbe mi warjito ko moy modon dede kuude mudum amma onon nuddinbe luttube ha tiatira on tokkaaki andino kallugol gol on ekitaaki ko wodde biata sirriji sayda luggudi mi rondata on dongal godgal amma se on jogo ko mardon be sembe ha to mi wari jali be huwan be muya am ha timmode mi hokkan be bawde de kemmi ha babiraw am ha be lamano ummatoje be chatal be pusade bana maho pusrata payande mi hokkan be horre fajiri bo
mardo noppi seina na ko ruhu wiyata jama'are nuddinbe.